Erga muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed aangootti dhufanii as yeroo jalqabaatiif filannoon Itoophiyaa keessatti taasifamu inni marsaa jahaffaa wixata dhufu jalqaban. Gabaasa Heezer Mirdook Finfinnee irraa VOA'dhaaf qopheessite Tuujubee Horaatu dhiyeessa.
Kanneen daandiirra deeman duula hamaa Finfinnee keessatti gaggeessamaa ture innaa ilaalu amma gaariidha jechuudhaan Itoophiyaa keessatti walabummaan yaada ufii innaa ibsamu kan akkasii argine hin beeknu jedhu.
ካሁን በፊት ባየ ነው ምንም ያየ ነው ነገር የለም በምርጫው
in the past
ፍለኖ ኢላልጂሴ የሮ ደርባን ከሰ ከነከሰ ያርግነን በ ጅሬኝ ቃላዌራ ዮካን ሜአይራ የሮዲዮ ኦከረከ እንደሞኒ ዱአኒ ሩገሩ ፍለኖውን ገገሰማን ካናኒ ስሬሱ ጀዴ ነብደዳ አማ ወለቡ ማቱጅራ ፓርትሌን ሞርሚቱ ወለበታ አኒ ዱለ ፍለኖ ገገሳጅሩ በየቲን ዲሞክራቶዋ ታቲ ጀኔ አብደነ ጀዳን ውጣተሉፍቱ ኢትዮጵያ ከሰት ummata sagalee kennu waggaa ja'a keessatti miseensota paarlaamaaf kabiyyoolessaa kaadhimamtoota 1800 kanneen paartilee 49 keessaa ta'an filachuuf gara wiirtuu filannoo dhaquuf jira. Kaadhimamtoonni hangi tokko akka jedhanitti ummanni sagalee kennu irraa hedduu kan inni yaadda'u misooma dinagdee siyaasaaf nageenya ilaalchiseeti.
Among the most important issues is that we should have tranquility and peace prevailing in all parts of Ethiopia.
Hedduu barbaachisaa kan ta'e keessa kutaalee Itoophiyaa mara keessatti tasgabbiif nageenya jiraachuu isaati jedhan. Walitti bu'iinsi naannoo Tigraayiif muddamni naannolee biraa jiraatus filannoo booda nagaa akka ta'u nan amanaa jedhan Toofiq. Kaadhimamtoota keessaa tokko kata'an Yohaannis Makunnin rakkoo jiru nan hubadhaa garuu rakkoolee jiru furuudhaan uummata keenya deeggarree filannoon itti fufuu qabaa jedhu. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa Tigraay keessaa humna federaalaaf humnootii naannoo gidduu jiraatus aangoo isaanii qabatanii turu jedhamee eegama. Qabsaa'onni mirgaa hangi tokko akka jedhanitti garuu seenaa Itoophiyaa irraa akka hubatamutti ennaa filannoo aangoon kanuma qabatee jiru harka tura garuu inni kun addaa jedhu.